Bobby Bows, Lil Devil Finance. You already know, huh? Bra, bra, bow. Wakinisikia, wanakuwa sita, wanagawanyika, mwendo, spidi kachita, vision, swahili speaker, sio binadamu tu, hata nguo ikichoka, inabadilika, akili nafanya niwe less kama less wanyika, kweli kuskip na skipa, umbali kama mwenge nachanika, mpira naurudisha kwa kipa, mister, ukinipa buzz na imada, nawafundisha bila ada, nawachenjia yolada, nishawapunguza, mana walikuwa misalaba, mitaa imenivisha mashada, kuna mapepe, kama vile tipo kwa ibada, siwezi kuishusha brand, kama vile nguo ya mnada, kia kama pesa na mchaga,
uwezo kama vile na dini, niko kazi. Sina usizo na mimi kichwa kinawaza madini uwezi kuwa mimi usonge onge tu shut up
nah they already know I'm a Barbie I'm a body and I'm a boss so I think you got nothing better to say shut the
My respect, swear up, bila kuvunga, weka mpunga Sina maigizo ya kanumba, ndimu haiwezi kuwa chungwa Punda milia, kifutwa mistari, haiwezi kuwa kama vile punda Kiasi kama mwanandoa kanyimwa unyumba, jahazi limeyumba Mkoja wazame kwa kina, wakiniombia mabaya na waombia tuzima Waje na mzani watapima, vina, shina, jina, waugalika, mindo safina Lancha iwezi kuwa dina, mgini hatuna pakulima, thanks God nasema amina Shut up, wote kimia, nazitingisha nyavu kama delima
Niko makini, uwezo kama vye na dini, niko kazini, usizo na mimi Kichwa kinawaza madini, uwezi kuwa mimi, usonge onge tu, shut up
Get out my face
Shut up, usonge onge tu, shut up
Get out my face
Shut up, usonge onge tu, shut up
Get out my face
Shut up, usonge onge tu, shut up
Get out my face
Shut up